Isqasaasaynta waxay u dhaxaysay maleeshiyada aan la ogeyn cidda ay ka amar qaataan iyo ilaalada hoteelka lagu qabanayo doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe. Waxaa ku geeriyooday mid ka mid a maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, waxaana ku dhaawacmay qof rayida. Guddoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa v o a u sheegay in ku xubaysan ay weerar ku soo qaadeen goobtii ay ka dhacaysay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe, iyagoona ujeedkoodu ahaa buu yidhi inay carqaladeeyaan doorashada golaha deegaanka.
Maantana mana waxay dan mana isku dhigeen in caqabadiya dan mana sii weykiciyaan ama sii weynayaan. Dad maleeshiyaad ah ayaa mana lasoo abaabulay, qaab siyaasadeysan ayaa lagu soo abaabulay. Kadib ayaa mana waxay isku dhigeen hoteelkii doorashadii laraba in mana ka hool mana hoosha ay ka bilaabato ayay mana waxay isku mana u geysteen rasaas iyo mana hub xoogan ayay soo qaateen. Waa ciidan maleeshiyaad ah, wallahi marna aan garanayn meeshii laga keenay, aan garanaynay laakiinse waa siyaasaysan ma garatay. Ayaga ayaa weerar soo qaadeen, weerarka ayaga soo qaadeen qoladii maleeshiyaadka ayaa weerar soo qaadeen, hoteelka ay soo warreen. Kadib security iyo hoteelka ayay mana waxay sameeyeen iska caabin ay sameeyeen. Iska caabintaas ayaa mana waxaa ku dhaawacmay nin shacab ah ku dhaawacmay iyo nin oo kamid a maleeshiyaadka ninka hogaamina ayaa meesha ku dhigay, ma garatay.
Haatan waa sidai xaalada degmada Baraawe?
Hadda xaaladda way degan tahay. Ciidamada amniga qeybahooda kala duwan, imaamulka iyo dhammaan mana amni sameeya xasradii oo ka xasareeday way dejiyeen, laakiinse kulle insha allahu watacaala doorashadana kulle uma sii xakanayso, waana la sii wadi doonaa, ma garatay. Kulle maalmahan waxaa amanaan rajaynaynaa insha allahu watacaala inay doorashada sii dhammaan doonto. Saas ay tahayna marna looma xakanayo shaksiyaad ama ay rabaan mana inay caqabad ay ka sameeyaan mana degmada lagama yeeli doono insha allahu watacaala. Wayna sii soconaysaa doorashada atoosh. Weliba mana waxaan sii rajaynaa in mana oo doorashadii sii bilaaban doonto haddii ilaahay dhinto.
Guddoomiyaha Baraawe wuxuu kaloo xusay inay sii soconayso doorashada golaha deegaanka oo aan loo hakin doonin isku day kasta oo la doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe. Xaaladda degmada Baraawe ayaa degan haatan, waxaana maalmihii ugu dambeeyey degmada Baraawe ka soconayay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe. Ilaa saddex xubnood ayaa la doortay golaha deegaanka degmada Baraawe, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in la doorto guud ahaan golaha deegaanka degmada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.